sugar on the beds.
Yes, sir. They got them.
Broken, we speak Swahili broken too. Tisini kwenye wanja, huo mpira wa miguu kuminambili kwenye lingo. Hiyo ni boxer. Naleta CD yenye mziki ni kusujude kwa nini. Vipo vingi vya kuuliza, so mziki nimeanza lini? Baba alimwacha mama na mama kanacha mimi. Unaweza chukua fanya hawezi we pige chini. Si copy paste, cause me so jay. Uwe so jiga we ni fake ass nigga. Ukiomba kolabo maongeze na kuwa mengi. Jikaze mtoto kiume ni bolo seme upendi. I'm happy na fry nikiwa high. Kama padina mkate mkononi majarivai. Usinone mtoto mama kisa kula kepe. Sitaji bato kwenye style lete. Kama unaweza puta nyanyuka na useme su. Nasikia kwenye show we ujazi unapigwa buu.
Naona mnabwela oh yeah, yeah. Naona mnabwela oh
chonga, no no na ponda ponda. Nasema habari zangu, mi sina habari zao. Bado navuka boda, na sklon na kula poda. Hataki kutafuta, no no skendo za ushoga. Wachanze sake homie, maisha mafupi homie. I never get honey, babale nikataa. Maisha kanifunza homie, don't call me. Kaso bada hella homie. Confidenga simepanda, machisi zinagonga mia. Nezane sintofika, kitana na nchungulia. Kegusa mumia, nika flow. Wana cheka, nika blow. Wana kita, nika roll. Nazunguka ili papu mwenye. Kasi ni flow, wanna take a nigga blow, wanna kita nigga roll. Nazunguka ili pop mwendo kasi nigga. Wanna nguka king 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 cup pita.
Naono mnawela oh yeah yeah. Naono mnawela oh yeah yeah. Masele wana choki na mimi na nili zao. Zikifika na zikakuwa mimi nasema. I'm not me confidenga. Yes, I'm not me confidenga. Uyaya, eh. Me confidenga. Uyaya, eh.